Zintana Shibiri Nangutira Timu Chingeresh Two Stars I Doctor Zina Kompizo Wachimo
Shama Shiwi Banjebele Bambuya Nishi Tule Shibika Shama Shiwi Banjebele Bambuya Nishi Tule Ishia Batile Uwe Mwishikulu Wanti Umi Kwa Muntu Wawa Mugudui Balo Pesa Mbaya Chalo Batile Uwe Mwishikulu Wanti Umi Kwa Muntu Wawa Mugudui Balo Pesa Mbaya Chalo Shama Shiwi Banjebele Bambuya
Yaminya
Banjebele Bambuya
Yaminya
Batile uwe mwishikulu wanti Walochalo kutekanya Batile uwe mwishikulu wanti Walochalo kutekanya Wikate molu iso Wikate mwaba nagashi Wikate molu iso Wikate mwaba nagashi Watu nga wate molu iso Tawa kekale Tawa kakote Unesoro lepaisha Shama shiwi banjebele bambuya Nishi tule shimika Shama shiwi banjebele bambuya Nishi tule ishia Batile uwe mwishikulu wanti Umi kwa muntu Wawa mugudui Balo pesa mbaya chalo Batile uwe mwishikulu wanti Umi kwa muntu Wawa mugudui Balo pesa mbaya chalo
Shama shiwi yambi banjebele bambuya Batile ukwa takatina Nefintu fya vene pano chalo iwe kuichefya Kairi nitembe nshiku na shoshine shiku tembe Nitembe nshiku na shoshine shiku tembe Tino chalo chabange fupa Wariyako washako ndekweva Tino chalo chabange fupa Iwe nga wabirima kuti walufya mapale
Shama shiwi banjebele bambuya nishi tule shimika Shama shiwi banjebele bambuya nishi tule ishia Batile uwe mwishikulu wanti Umi kwa muntu Wawa mugudui Balo pesa mbaya chalo Batile uwe mwishikulu wanti Umi kwa muntu Wawa mugudui Balo pesa mbaya chalo Bashiwi banjebele Ayo bambuya Bashiwi banjebele Ayo bambuya Batu nga wate molu iso Tawa kekale Tawa kakote Ule soro lepaisha Shama shiwi banjebele bambuya Nishi tule shimika Shama shiwi banjebele bambuya Nishi tule ishia Batile uwe mwishikulu wanti Umi kwa muntu Wawa mugudui Balo pesa mbaya chalo Batile uwe mwishikulu wanti Umi kwa muntu Wawa mugudui Balo pesa mbaya chalo Shama shiwi banjebele bambuya Nishi tule shimika Shama shiwi banjebele bambuya Nishi tule ishia Batile uwe mwishikulu wanti Umi kwa muntu Wawa mugudui Balo pesa mbaya chalo Batile uwe mwishikulu wanti